Ce boy Black B, ce boy Black B. Tamufana kama brown, tamufana kama brown. They call me crazy. Man, best in the beauty. Unbeatable.
Activate the record.
Akakamuwa, kabia.
Ye gama mvesa mushe.
Kabia.
Ye gama mchosa pressure.
Kama ni mvesa mushe.
Bia, iwe bia.
Bia.
Sinza kakusia.
Iwe ni makali. Iwe ni patali.
Bia, bia. Sinza kakusia.
Nipatali,
kamfani,
makali.
Black B na chuku ni bululu,
bululu.
Beti mwela sitifu na wachuhulu,
wachuhulu.
Champagne, chuku,
chuku.
Tem tem tima mwela narutuku. Kamufana kama broni. Zani peza na wagai gai nili broni. Black B chandigo la chivanje. Donga bulu, sendi melu vanje. Kondipaka taiga, tombo ndi fwewe. Southerni rapa, mewende wa chapa. Goleta chidogo, chifuaka na pita. Vaso sinza kaleka kuchika.
Akakamuwa, kabia.
Tie kama mvesa mushe.
Tie
kama mchosa pressure.
Kama ni mvesa mushe.
Bia, iwe bia.
Bia.
Sinza kakusia.
Iwe ni makali. Patali
bia a bia a sinza kakusia.
Patali ni makali, yeah.
Man best in the building.
Iwe ni makali.
Tembike chikap unengume mafesip. Inenga na kura mia take a good sleep. Kuli fili fyoze inendeba kofe sharp. Unanguni manako kutina posa sharp sharp. Takuli ungalesha muku uwa. Shimo na mpeshe ne boy muku kolwa. Better day in the fear ndevu kusa. Who knows ikunta shikutina bako busa. Yeah. I call myself be a president. Zenda fe kubwa la shi Stephena estate. Bakae muna sheko makomedi. Kozi kono tushire tushire kupusha kredi.
Akakamuwa kabia.
Tie kama mvesa mushe. Tie kama mchosa pressure.
Kama ni mvesa mushe.
Bia, iwe bia.
Bia.
Sinza kakusia.
Iwe ni makali. Iwe ni patali.
Bia, bia. Sinza kakusia.
Patali ni makali, yeah.
Patali iwe ni makali.
Patali ni makali, yeah.
Patali iwe ni makali.
Boinachi, Tichi Kanyongo, Managers Uncle Sam, Chandigo La Chivanje. Heyo Panchi, Lil Boy, Flat P, I see you.
Activated.
I'm in a pub, bro. Tofiero mu worldwide. No more cheba guys, zona, zona.
Activated Records.
We out.
LGSwagmusic.com.